shoshobhe umfana obajob black and white manje kaphase hathi wesenkanyana kugudugu bafana iphelele South Coast manje alisho zombila ngizwa lapha ngaphansi kombhede manje sikhuluma kanjani bambe ningahle bafana basikhathi manje.
Oh, sugar money, where my tumble?